BK on
Good
beat.
Music Factory. Must them up gear.
Exclusive from
Afrify. Yeah. Ne passe matou. Osana mizi la fakano. Osana mizi la movano. Alenga sani nkale soni kile. Tulo sini tuona pali kile. Nemafono mvele la chabe ku voice yake. Nika family ni wona mumenzo yake. Niganiza che kufaka karingi mchimbombo. Shaka kushe kumpaka denka ya kumbo. Kumbo, kumbo. Akadenka ya kumbo, kumbo. Shaka kushe kumpaka denka ya kumbo. Kumbo, kumbo. Akadenka ya kumbo, kumbo. Shaka kushe kumpaka denka ya kumbo. Huma nizunguluka kubrenma. Ndiwe drug that relief my pain ma. Ndiwe upampa mweka pena. Umani pasa reason yo pema. Uloba ponte ka ndine okondwa ka. After the nine ndine okonde ka. Na life yanga ka unayawama ka. Beashila bapa push and sekonse ka. Some they mistake it kujunta. Some wakambat na funta. And some bambono kushumfwa. But the thing is they don't know if it umfwa. Bango funo nchita canceling chebonse. Cause I believe vama tindi no motebonse. Vama taba ningo sekele la deyonse. Atini moba na fuck up amuli pliers. Yeah. Osana mizi la fakano. Osana mizi la movano. Alenga sani nkale soni kile. Tulo sini tuona pali kile. Nemafuno mvele la chabe ku voice yake. Nika family ni wona mumenzo yake. Niganiza che kufaka karingi mchimbombo. Shaka kushe kumpaka denka ya kumbo. Kumbo, kumbo. Paka denka ya kumbo. Kumbo, shaka kushe kumpaka denka ya kumbo. Kumbo, kumbo. Paka denka ya kumbo. Kumbo, shaka kushe kumpaka denka ya kumbo. Music Factory, most did them up gear. Your place, done.
Exclusive from Afrofile.com.